Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Yego, nibyo, iki kiganiro cyanyu murisanga koko, kandi murisanga buri gihe kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Murabizi mu Rwanda uyu munsi abanyarwanda biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ibiro byafunze mu kanya hashize nk'isaha, byari byafunguye saa moya mu gitondo. Hanyuma nk'uko mubizi, hari abakandida batatu ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Hari umukandida wa FPR Inkotanyi, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, n'umukandida wigenga. Ubundi abadepite bo batorwa ku rutonde rw'amashyaka aba yatanze. Ubu rero turajya kuganira n'abanyamakuru bacu bose bari mu Rwanda, i Kigali no mu ntara y'Uburengerazuba. Turahera i Kigali, hari hariya Sumta Kaboyi, Eric Bagirubusa na Fulgence Hakizuwera. Nuko umukandida rero w'ishyaka FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika ni Paul Kagame. Yatoreye ku mashuri yisumbuye ya SOS Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi ni wo muhango yakurikiye wo gutora aho ngaho Kagugu. Hanyuma umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku mwanya wa perezida wa Repubulika, Frank Habineza, we yatoreye ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kimironko ya kabiri mu karere ka Gasabo, naho ni mu mujyi wa Kigali. Eric Bagirubusa yarariyo. Naho umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika, Philippe Mpayimana, yatoreye kuri site ya Camp Kigali mu karere ka Gasabo, naho ni mu mujyi wa Kigali. Fulgence Hakizuwera rero niho yarari. None rero abo bose tugiye kubahamagarira icyarimwe tuganire, batubwire uko byari byifashe. Duhere kuri Asumta Kaboyi. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza Tama.
Nuko wakurikiranye rero umuhango wo gutora hariya i Kinyinya mu karere ka Gasabo, niho kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi yarari. Ariko rero kandida w'ishyaka FPR ni na perezida wa Repubulika, ni ukuvuga yuko hari ikibazo cy'umutekano. Warumeze ute aho yatoreye?
Birumvikana nyine umukandida w'Inkotanyi ni nawe perezida wa Repubulika muri aka kanya, umutekano warufajijwe ku buryo umuntu wese winjiraga aho bagombaga gutorera yagombaga kubanza agaca ku nzego z'umutekano, agatuma ibyuma bimusaka, hanyuma akerekwa aho agomba gutorera. Byari imirongo myiza itagira akavuyo, ku buryo nta kibazo na kimwe cyari kirimo ahantu umukandida wa FPR Inkotanyi yatoreye.
None se kuvuga ngo basakaga abantu ni ukuvuga yuko mbese ikigo babasakiraga ku irembo ryacyo, cyangwa babasakaga bagezemo?
baba kaje uwinjira gakigeti ku muryango ukabanza n'ugasafwa hanyuma ukabona kwinjira ugeze imbere nta kibazo na kimwe wagiraga bakajya gutonda umurongo mu byumba by'amatora byari byinshi dufite abantu bose bagenda bakuyobora yaba ari abanyamakuru benshi bari bari kuri site bayoborwaga yaba ari abaturage wahuraga n'abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora benshi bagendaga berekana uko ibyo bikorwa birimo kugenda bikorwa.
Nuko Asumta, ubwo rero ugumye ku murongo, noneho tubaze na Fulgence wakurikiranye uko umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika Philippe Mpayimana aho yatoreye. Fulgence, wiriwe neza? Fulgence?
Yego, ndabumva cyane. Nibyo, ndacyari hano ka Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge, aho umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe yatoreye saa yine zirengaho iminota mike cyane yaramaze kuhagera, araza aratora nk'ibisanzwe. Abaturage bari bahari ari benshi bitabiriye gutora, nawe araza aratora nk'abandi bose, aragenda ajya gutegereza zava mu matora.
None se Fulgence, umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ntabwo ari umuntu, yego ni umuntu usanzwe, birumvikana, ariko nyine ndashaka kuvuga ku by'umutekano we umutekano we wari umeze gute?
Nibyo koko, ntabwo ari umuntu usanzwe, nushaka kubivuga gutyo, yararinzwe, yari kumwe n'abamucungiye umutekano, yaba no kwinjiramo rwose abonaga ko yabandira atonda umurongo nk'uko ariko gahunda ibivuga, ariko nubwo yatondaga umurongo byagaragara ko umutekano we utunzwe kugeza yinjiye agiye gutora, umutekano we urinzwe ndetse anasohotse, rwose abonaga ko umutekano we urinzwe. Abaturage nabo ubona ko bafite amatsiko yo kureba uwo mukandida wigenga, wabonaga rwose aho bari ku murongo bagira batya barunguruka, abandi bari hagati y'umurongo bigira hino bareba ku buryo ndabatamuzi babonaga bashaka kumumenya koko.
None se nimba warebye neza, washishoje abari bamurinze n'ab'inzego za leta cyangwa nabo ku giti cye?
Ntabwo wavuga ngo nabo ku giti cye, nabo mu nzego za leta, kuko baba bambaye imyenda ntabwo ari ya gisirikare cyangwa ya gipolisi, ariko ni imyenda dusanzwe tumeze nk'aho tumenyere hano mu gihugu, amajire, ubona ko ari abantu bafite umutekano bacunze kuko uhagije, nubwo tutavuga ngo hari wenda intwaro uri wabona ni ku rutugu, ariko ubu bireba ko batandukanye n'aba bitwa ngo ni abasekirite batoya cyangwa se abandi bacungira umutekano abantu basanzwe, nabo mu nzego za gipolisi, kuko n'ubundi uko ibikorwa bye byagiye byo kwiyamamaza tubireba, yaracungiwe umutekano mu buryo bugaragara. Ikintu gisa n'aho kinatandukanye n'ubushize mu matora y'ubushize, kuko muri aya ngaya wabonaga bacungiye umutekano yabo mu kwiyamamaza kugeza mu matora, kugeza basohotse bari bacungiye umutekano n'inzego za leta.
Ye Fulgence, nawe rero ugume ku murongo kugira ngo tuze kuvugana ibyo byose na Asumta nabimusabye, mugume ku murongo hanyuma turaza kugenda tuvuga n'utundi. Reka tubanze tujye kuri iki kibazo cy'umutekano cy'abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Nyine muri aba bakandida harimo Frank Habineza. Ni Eric Bagirubusa wakurikiranye uko Frank Habineza yatoye. Frank Habineza ni kandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, we yatoreye ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kimironko ya kabiri mu karere ka Gasabo. Eric, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas Kamirindi.
Nuko nawe umutekano rero wa Habineza Frank wari umeze gute?
Thomas Kamirindi, nakubwira ko umutekano ntabwo wari usanzwe nkurikije uko nabibonye. Hari abapolisi benshi cyane, na mbere y'uko Frank Habineza aza nk'ibyiciro byihariye by'amatora, bagiye babaha imirongo yabo bagatora kugira ngo babashe gukomeza kurinda abo umutekano. Ariko na Frank Habineza nk'umwe mu bakandida perezida muri aya matora y'umukuru w'igihugu ya 2024, hari abandi bantu bari bamurinze, bigaragara ko bashinzwe umutekano bari bafite imbunda zo mu bwoko buto bw'amasopera zikagaragarira amaso, ariko witegereje ukurikije uko umutekano urindwa ku bategetsi bakuru hano mu Rwanda wabonaga ko ari byo.
Mu magambo make rero, nawe yararenzwe n'inzego za leta?
Nibyo, ni kukuri, kuko nta n'abandi barinzi ubwe nkurikije uko ibintu byubatse hano mu Rwanda, unakurikije nuko byatangiye yiyamamaza, yararinzwe n'inzego za leta.
Yego, nawe ugume ku murongo hanyuma tuze kuvuga n'ibindi, hanyuma dusubire kuri Asumta Kaboyi. Asumta Kaboyi, perezida wa Repubulika yaje gutora ari wenyine, kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi yaje gutora ari wenyine?
Oya ntabwo perezida wa repubulika atoye ari wenyine yazanye n'umuryango we yuzuye na madamu mbere gato hari habanje gutora n'abana be ndetse n'umukwe we ariko navuga ko nawe yaje akajya ku murongo nk'abandi baturage hasanze agahise yinjira yaje atonda umurongo ndetse n'abana babo bagiye batonda n'umurongo bagatonda n'umurongo muremure ugenekanije n'uko umuntu wese yazaga yace kuba hasanze nawe yaje ajya inyuma y'abandi bantu yarahasanze
nk'umuturage wese usanzwe
yaje nuko wenda ahantu yavugaga gutora nta murongo munini wari uhari ariko yaje asanga imbere ye hari abantu bageze kuri batatu ajya inyuma yabo ari uwa kane na madamu we barakurikirana abana nabo baje bajya ku murongo basazeho abandi baturage nabo bajya inyuma kugeza igihe bagererwagaho bakinjiza bakajya gutora yatonze umurongo nk'abandi bose nubwo wenda icyumba yatorewemo kitari kiba umurongo muremure ugereranyije n'uko ahandi byari bimeze
hanyuma se kandida Paul Kagame yahageze nka ryari ubundi amatora yatangiye saa moya we yahageze nka saa ngahe aho ngaho ku Kagugu
yahageze nka saa saba mbere gato hari haje umwana we w'umuhungu n'umukobwa we n'umukwe we bo baje bamukurikiye we yaje nka saa saba azana na madamu we yaje nka saa saba bakirwa n'abaturage hari abaturage benshi bari bameze ko atorera aho banga gutaha barahaguma bategereje kumureba ko kugeza igihe wa mugana azagiye kandi bari baje nka saa yine saa tanu ariko baramutegereza kugeza igihe agiye baramusuhuza bamwereka ko bamwishimiye nawe arabapepera ategereza gatoya arinjira nawe aratora ahita anasohoka aragenda
nta kintu yatangaje ntabwo yaganiriye n'abaturage ngo bavugane nk'ibyo bamutegerejeho
nta kintu yatangaje nanakubwira ko Kagugu kuri iki cyatereho hari abanyamakuru benshi cyane baturutse imihanda yose benshi bo hanze y'igihugu ndetse n'abanyamakuru bo mu Rwanda na Kagari bari twiteze ko hari ikintu aza kutangaza ariko yatoye isibye gupepera abaturage nta kindi kintu na kimwe yigeze avugira kuri site yahise yigendera
ye mu kanya turaza kugaruka rero kuko abaturage batoye none reka dusubire kuri Eric bagira ubusa nawe atubwire nimba Frank Habineza hari icyo yaba yatangaje nyuma yo gutora Eric hari icyo umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yavuze arangije gutora
nibyo Thomas Kamirindi ndi ahantu yatoreye na n'ubu niho ndi ntegereje ko abashinzwe ibikorwa by'amatora batangira kubarura amajwi y'itora ariko kugeza uyu munsi kuri uyu munota urabona ko abaturage batashye ariko nkurikije ikibazo wari wumbajije Bwana Frank Habineza yari n'umuryango yari ari n'umugore we hanyuma rero kimwe mu cyazo ijwi ry'Amerika yamubajije kuri iyo mbute avuga ko yiyumva neza kuba abashije kubahiriza uburenganzira bwe bwo gutora ariko noneho namubajije ufite icyizere cyo kuba watsinda aya matora y'umukuru w'igihugu arambwira ngo nk'uko yatangiye mu kwiyamamaza abona afite 55% ryo kuba yatsinda aya matora icyizere ntaho cyagiye aravuga ngo ahubwo no ku mwanya w'abadepite bagize inteko ishinga amategeko arabona yabona imyanya 29 ishinga amategeko Thomas Kamirindi
ariko mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe ishyaka rye ryari rifite imyanya ibiri gusa
nibyo nk'uko ubivuga mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe ishyaka rye ryari rifite imyanya ibiri gusa ariko akavuga ko uko byagenda 2017 yiyamamaza avuga ko bamwe bamufataga nk'umuntu udashoboka cyangwa se bakavuga ko ari umwanzi w'igihugu abona ko hari impinduka akavuga ko rero akurikije uko yiyamamaje agiranije n'umwaka ushize akaba yashingiraho icyo cyizere mu matora y'umukuru w'igihugu y'ubushize twakwibutsa ko yari yagize 248 ariko ubu ngubu akavuga ngo hari impinduka hari intambwe nziza igihugu kigenda gitera mu ntambwe ya demokarasi
Eric nawe nyine ugume ku murongo hanyuma tubaze Fulgence Hakizuwera nawe yari muri Camp Kigali niko Fulgence umuhanyi kandida ku mwanya wa perezida wa repubulika wigenga Philippe Mpayimana we hari icyo yaba yatangaje arangije gutora
Yego nibyo Thomas, ka Kigali na nubu niho nkiri kabone nubwo abaturage batashye abaje gukurikirana ibara ry'amajwi, ariko wenda nshobora kubona nka umwe cyangwa se nk'abiri bashobora wenda kutubwira, ariko kuri icyo ngarutse kuri icyo warumbaje, Mpayimana yagize icyo atangaza, ntabwo wenda yafashe mikoro ngo ahagarare avuga, ariko nk'itangazamakuru ryamubaga guhita rimubaza ibibazo bitandukanye, se ni gute urabona bimeze bite, witabiriye amatora urabona bimeze bite bitandukanye n'iby'ubushize, yagaragazaga akanyamuneza avuga ko yishimye no mu ijambo rye mu gusubiza agira ati ndishimye, bigaragare ko byari byose ashobora kuba atarahuriyemo n'ibikomeye nk'ibyo yahuriyemo nabyo ubushize, agira ati amajwi tugomba kuyagabana kamaze urabona ufite icyizere cyo gutsinda, aterega umuntu wese witabiriye aba yatsinze nuko nguko yisubiriza, ariko icyo akunda kugaruka nkuko yagiye abigaruka mu kwiyamamaza ko ni ukuvuga ngo naho atatorwa ababashije kumutora amajwi yagize kugira ngo hagaragare ko hari abantu bamutoye, ati nabyo ni ubutwari kuko ubwo wabashimye ko hari igitekerezo mfite, hari igitekerezo nshobora kuba nagira icyo nungura ubutegetsi, akagira ati rero reka dutegereze irava mu ibarura ry'amajwi, ariko akagira ati turanganya amahirwe twese, wabonaga ko yishimye akomeza ati rwose ndishimye, nubwo gutsinda bishobora kugorana ukurikije uko twagiye tubona ibikorwa byo kwiyamamaza ugenije n'abandi.
Yigeze aganira n'abaturage bamwe na bamwe?
Ntabwo yaganiriye n'abaturage, yaganiriye n'itangazamakuru kuko nk'uko natangiye mbivuga yaracungiwe umutekano, ntabwo rero buri muturage ari kuvuga ati ngiye kumubaza, ntabwo byari byoroshye gupfa kumugeraho, nuko twebwe nk'abanyamakuru nyine uhita umwegera umubwira uti tubwire uko byari bimeze, tubwire niba witeguye intsinzi, yatubwiye mu magambo make ariko aratubwira ati reka dutegereze ibigomba kuva mu matora, ariko akavuga ati rwose mfite ibyiringiro.
No, warumbwiye ko aho ngaho uri ushobora kubona nk'umuturage umwe cyangwa babiri bari aho ngaho, hari uwo wabona ngo umuhe telefone atubwire uko yatoye?
Ndamubona hano mpagaze muri ka Kigali, hari uwahatoreye ugihari, reka mubahe muvugane, iri ni ijwi ry'Amerika, reka muvugane.
Yego, urakomeye, uraho neza?
Yego.
Nimba atari kukugora wavuga amazina yawe?
Nitwa Ndikumana ya Samuel.
Watoreye rero muri ka Kigali umukandida Mpayimana Philippe, wamubonye?
Namubonye.
Wabonye ameze gute?
Nabonye ari umugabo ushinguye, kandi nabonye n'iki gikorwa akishimiye, mbese ko yatorwa atatorwa muri we yemeye ko ari bucyakire.
Nuko noneho rero wowe mu gutora wabonye utora wisanzuye, nta muntu uguhagaze hejuru, mbese nta kintu cyiterabwoba cyari kikuri hejuru, nta gitutu, nta gitugu?
Icyo cyo nta cyari gihari, watoraga neza wisanzuye nta kibazo.
Wumvaga unatekanye, umutekano wawe ntacyo ushobora guhungabanaho?
Umutekano wari mwiza cyane.
Kuko impamvu mbikubajije ni ukubera ko ujya wumva mu bihugu bimwe na bimwe ngo abantu bo mu mashyaka atandukanye bahanganye, cyangwa se ngo abayoboke ba kanaka cyangwa nyiranaka ngo bahanganye, mwebwe mwatoye mwituze nta kibazo, nta kuvuga ngo uyu nguyu 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 ngo, mbese byari bimeze bite?
Byari bimeze neza, bwari ubwisanzure. Kuko watoraga nta uguhagaze hejuru cyangwa nta kuvuga ngo ukora ibitoro yoya, ubwawe watoraga n'umutima nama wawe ushaka.
Nikose, n'ubwa mbere utoye cyangwa no mu 2017 waratoye?
Naratoye.
Yego, ubwo n'abadepite rero warabatoye. Hanyuma ariko n'ubwa mbere amatora y'abadepite n'amatora y'umukuru w'igihugu abereye rimwe, ntabwo byaguteye urujijo?
Oya. Ntabwo byanteye urujijo, kuko imyaka mfite irabinyemerera kuba nahitamo neza nta bwoba mfite.
Icyo nashaka kuvuga, abakandida b'abadepite bari kuri liste y'amashyaka, nuko urupapuro rwo gutora perezida wa repubulika rwo biratandukanye?
Biratandukanye.
Ntabwo byaguteye urujijo, warusobanukiwe neza?
Nari nsobanukiwe neza, ntabwo byanyoroheje.
Nuko ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Nuko subiza telefone umunyamakuru wacu Fulgence Akizuwera.
Yego, kamirindi nagarutse.
Nuko uwo muturage ambwiye ko hari hari ubwisanzure kandi ko impapuro z'itora zitamuteye urujijo. Nawe niko wabibonye, wabonaga abaturage basobanukiwe?
Abaturage bari basobanukiwe kubera ko mbere yuko amatora aba mu byumweru nka bibiri hagiye hatambuka mu bitangazamakuru bitandukanye uburyo abaturage bazatora. Imfashanyigisho zigaragaza ngo ufata urupapuro rwa mbere ukabigenza gutya, ukajya ngaha mu bwihugiko ugatora, ukagaruka ukarukira ngaha, bari barasobanuriwe ku buryo noneho ibyo bitaba binahagije n'iyo wazaga wafataga urupapuro bakabanza bakagusobanura ukabwira ati urabigenza utya. Aho nabashije kugera mpagaze mu cyumba gutya ndi kwitegereza uko abaturage binjira, hari n'uwajyaga kujijwa ngo usange urupapuro yaturiyeho abadepite yarujyanye mu gasanduku kaho yatoreye perezida, bahitaga bamuyobora bati urarushyira hariya. Uburyo abonaga nta muntu n'umwe wigeze ajijwa mu buryo bukomeye ngo uvuge wenda ngo hari impfabusa zagaragara, wenda ngo umuntu abe yafashe urupapuro yatoriyeho perezida cyangwa urw'abadepite mbese azibusikanye. Wabonaga ko abaturage basobanuriwe bakabasha kubyumva, abatarabyumva nabo kandi bariho bagisobanurirwa ku buryo igikorwa nta muvundo cyangwa kujijwa kwishyuka igeze kuhagaragara.
Fulgence, nanone reka duhamagare Asumta nawe atubwire uko yabonye amatora yagenze mu baturage. Asumta ndumva atari hafi. Noneho tubaze Eric nawe uko byari bimeze. Niko Eric, aho ngaho ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kimironko ya kabiri, naho wabonaga abaturage bajijujukiwe basobanukiwe n'impapuro zo gutora batazivangavanga?
Thomas Kamirindi, nakubwira ko nubwo ndi hano ku rwunge rw'amashuri rwa Kimironko ya kabiri, ntabwo ariho natangiriye kureba iby'amatora bitewe n'uko bujyamba mu gace ka Nyarugenge i Nyamirambo niho nahereye. Natangiye rero mbona ku isaha ya saa moya nk'uko amatora yatagomba gutangira saa moya, imihango y'ibanze kubanza kwibutsa abaturage uko bagomba kubikora yubahirijwe bagomba kuyobora amatora bararahira. Bamwe mu baturage rombe ngiye nganira nabo, hari umwe agahiriye nawe yambwira ko ari ubwa kabiri apoye.
Ndumva hari umwana ukuri iruhande. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda, turimo turavugana n'abanyamakuru bacu bari i Kigali bakurikiranye rero amatora. Eric, wari urimo utubwira yuko wanyuze henshi. Radio Ijwi rya
Amerika. Yego, nanyuze henshi.
Yego.
Nanyuze henshi uhereye i Nyarugenge nk'uko nari ndikubwiye, nkomereza i Gasabo, Kacyiru hafi n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Wabonaga abaturage basobanukiwe ibyo bakora, ari bo noneho ababaga baje gutora ku nshuro ya mbere cyangwa batoye ku nshuro zirenze imwe. Hakabaho ababaga bari ku mirongo bakavuga ko bagifite ayo masiko, cyane cyane ababaga bagiye gutora ku nshuro ya mbere bakavuga ko bitewe n'imyaka yagiye ibazikira muri rusange bumva bisanzuye kuza gutora mu mutungo mu bwisanzure nk'uko barumbashije tumatwamirinda.
Reka twongere tugerageze Asumta, kuko bambwiye ko yewe umurongo we ngo wakatitse wacitse bagiye kongera kumushakira, sinzi utubazo yagize. Niko se Fulgence, aho ngaho muri Camp Kigali hitwa Camp Kigali ariko ntabwo hakiri ikigo cya gisirikare, sibyo?
We ntabwo hakiri ikigo cya gisirikare, ahubwo hari ikigo cy'amashuri kinitwa gutyo, cyakomeje kikitwa gutyo, ni groupe scolaire Camp Kigali.
Hari n'ishuri rya hari n'amashuri abanza nayo aracyahari?
Amashuri abanza nayo aracyahari, kuko muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka yaje gutangira ari 9 kagira kuri 12, ni ukuvuga henshi hari ibigo by'amashuri abanza hahita hakomezaho n'ayisumbuye, ku buryo umwana asigaye yiga imyaka 12 ku kigo kimwe.
Nuko noneho mu magambo makeya, nta kibazo cyabaye ngo usange hari nk'abantu baje gutora bagasanga tuvuge nk'amazina yabo atari ku rutonde rw'abatora?
na mu mwanya nahamaze ntabwo nigeze mbibona ibyo ngibyo, ahubwo wenda ikindi kintu gisa nkaho ari gishya nabonye nuko nyuma yuko bafunze ibiro by'itora abaturage mu masaha yagenwe ngo abaturage baze gutora, nyuma nagiye mbona abandi nk'abace baza akaza avuga ati nje gutora ariko bakamwira bati isaha yo gutora yarangiye. Nicyo kintu ubona kidasanzwe gihari, ariko ubundi abaturage babashije kwitabira ku buryo nta kibazo na kimwe bigeze bagira mu gutora, cyane ko hari n'uburyo bwagiye bworoshywa bwo gutuma abantu baboneka kuri liste y'itora. Umuntu bagiye bamushyira uburyo bwo kwiyimura ku buryo n'utarabishoboye yabazaga undi ati biyimura bate, ibyo bigakorerwa kuri telefone hatiyambajwe interineti, ku buryo rwose telefone isanzwe niyitwita kiririse cyane ya bitanu washoboraga kwiyimuza ukaba wava mu karere kamwe ukaza mu kandi, ku buryo nta muntu wagiye agorwa n'ikibazo cyo kwibura kuri liste ngo atore, keretse bagiye batorera aho batibarurije birumvikana nk'abanyamakuru nkatwe twari mu ngendo abasirikare n'abandi gutyo, ariko ubundi byagenze neza ku buryo nta kibazo cy'abantu bagiye bibura kuri liste y'itora cyakunze kugaragara.
Hanyuma uko wakurikiye wabonye abaturage bari benshi muri rusange bagiye gutora ari benshi?
Abaturage bari benshi cyane cyane icyo nabonye nuko bazindutse mu masaha ya mbere ya mu gitondo nka saa moya gutyo, wavugaga n'abaturage benshi rwose bafite umubyigano bajya gutora, ariko birashoboka ko bagira ngo bajye mu mirimo yabo ya buri munsi bavuye mu matora, babanze bajye mu matora bagaruke bajye mu mirimo yabo kurusha ko bari kujya mu mirimo ngo bagaruke bajye mu matora. Nibyo twabonaga ariko abantu bitabiriye rwose ku buryo nabona nabazaga umuntu kuki wazindutse waje mu gitondo karati nagira ngo nze nitorere rwose ntahe kare nge mu yindi mirimo, ariko bigaragara ko uruhare rwanjye mu gutora rwabaye. Bitandukanye n'uko wa mugani bigenda byumvikana hirya no hino aho usanga abantu batitabira gutora, mu Rwanda hari umuco mwiza wo kwitabira gutora, abaturage bakunda gutora sizini baruko ari gukunda ubuyobozi cyangwa ari gukunda gutora nk'igikorwa nyirizina, ariko hari n'ababonaga bafite intege nke rwose ukabona umusaza cyangwa umukecuru baramusindagiza ari ku kibando bakamufasha kinjira mu gutora bamufashe mu ntoki rwose ku buryo wabonaga abantu bose bashaka gutora.
Hagatangwa dukurikije amateka ya Afrika, buryo u Rwanda ngo ruri mu bihugu byatangiye kumenya gutora mbere y'ibihugu ibindi bihugu byinshi cyane byo muri Afrika. Ikindi abantu abahanga bajya bavuga ku Rwanda, u Rwanda ni igihugu mbuze ijambo mu Kinyarwanda organize, mbese
igihugu kiri ku murongo
kuko bajya bavuga bati hari ibihugu byinshi muri Afrika usanga abantu batagira irangamuntu, urabona ibyo bibaho ugasanga umwana aravutse ntiyanditswe, nuko byari bihereye aho ngaho waruvuze uti abanyarwanda nimba ari gukunda ubutegetsi nimba ari gukunda gutora, umenya byaratangiye kujya mu muco hakiri kare kubera uko ukuntu igihugu kiri ku murongo.
Thomas, ubanze wenda ari uko u Rwanda ari utuyatsi nzira ariko navuga mu Rwanda hari ikintu bita database, ni ukuvuga ngo umuturage umuntu wese utunze ikinyabiziga arazwi, umuntu wese utunze uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga arazwi, umuturage wese uri mu gihugu utunze indangamuntu arazwi, ku buryo ikintu cyose ukoze kiba cyanditswe kandi gihujwe noneho n'indangamuntu, ku buryo ndikomoje nko ari ubuze umuntu udafite indangamuntu muri iki gihugu byamugora kugira ikintu na kimwe akora, kubera ikoranabuhanga ryashyize abantu bose mu ikoranabuhanga ku buryo gushaka umuntu aho ari biba byoroshye, ari nayo mpamvu nkubwira ni umuntu wari ufite indangamuntu ntibyashoboraga kumugora gutora, kuko indangamuntu ikwerekana ko uri umunyarwanda kandi bayishyiramo bakareba ko atari niyo watoraguye cyangwa watiriye. Ikoranabuhanga mu Rwanda wavuga ko rimaze gutera imbere cyane cyane mu birebana n'abaturage.
Mu yandi magambo ubwo ngubwo urashaka kubwira n'abumva ijwi rya Amerika aho bari hose ko umuntu araza agatanga irangamuntu ye noneho bakabanza bakanyuza mu mashini,
iyo bagize gushidikanyaho gakeya nako kanya n'ugutungaho nta nubwo ari kuvuga ngo hari umwanya munini bari bucishemo rwose imyirondoro yose itigaragara bakanayibona ko uriho, ni ukuvuga ngo abaturage bo mu Rwanda n'amazina yabo banze azwi mu buryo bworoshye ku buryo bitananira na kumenya umuturage, ariyo mpamvu n'umutekano wo mu Rwanda usa nkaho woroha mu gucungira umutekano abanyarwanda, ni ukuvuga ngo umuntu aramutse akoreye icyaha i Rusizi wenda ku mupaka na Congo yajya kugera igatuna bamugezeho abanza ari ku gihugu ari gitoya cyangwa se wenda ari ku inzego ziri ku murongo, kandi n'abaturage nabo bakaba babasha kumva mu Rwanda ntushobora gupfa kubona umuturage umwe uri kuzamuka mu gihe bavuze bati wenda ni mumanuke, ubwo iyo bavuze bati mujye gutora bose berekeza ku biro by'itora.
Ndakeka atari ubutoya bw'igihugu ahubwo nyine nibyo ngibyo twahereyeho tuvuga by'ukuntu ari igihugu kiri ku murongo, ntabwo ari iby'ubu ngubu usibye nyine ko bigenda nk'uko wabivuze kubera ikoranabuhanga bigenda bijya mu buryo neza kurusha uko ibihe byashize bigenda bigira. Fulgence, noneho reka nongere mpamagare Asumta Kaboyi bambwiye yuko yagarutse ku murongo. Asumta,
ndakumva cyane Toma.
Nuko kandida wa FPR Paul Kagame yaje gutora, nawe yerekana irangamuntu nk'abandi baturage.
Nawe yaje nk'abandi baturage nk'uko nari mubwiye, ariko birumvikana bino mutekano kuko y'igihugu wihariye. Gusa icyo ngabonye yaravuriyeho n'abandi baturage nuko nawe yarashyira irangamuntu mu ntoki ze, ndetse n'abadamu we bose binjiraga bakerekana irangamuntu. Aha hantu nahamwe natwe nk'abanyamakuru aho twagiye dutonda twerekana irangamuntu, kuko tutari kuri ayo marisi y'abaturage batuye aho ngaho bakadushyira ku mugereka, ariko we yari kuri bityo yerekana irangamuntu bakareba izina rye, bamara kubona akaba batambuka nk'uko Fulgence yabikubwiye, bakaguhereza igipapuro cya mbere kiba cyanditseho perezida, ugatora ugashyira ahabugenewe mu gasanduka, ahagera igipapuro kiriho amadepite, naho ukabatora ugashyira mu gasanduka kandi yabigiye. Niyo waba utarabyize cyangwa utarabisobanukiwe mbere, abatumishaga bakubwirizaga buri kimwe cyose ku buryo nta kintu gito gishobora kuba cyakwisoba waramutse wahuye nabo.
Nawe aho wanyuze muri Kigali wabonye abaturage bagiye gutora bashishikaye ari benshi?
Narabonye abaturage benshi kuko navuye aho ngaho kaburimbo umukuru w'igihugu yatoreye njya Kibagabaga, nk'uko dusanzwe abaturage bamenyereye ko ari umunsi w'amasabazinduka cyane. Ariko nimeshije ko gutora bishobora saa moya, ariko saa kumi n'ebyiri saa kumi n'ebyiri n'igice ubona abantu bari mu mihanda, ahubwo bakaba ariko bajya gutegereza aho kugira ngo abatumisha bategereze. Rero mu gitondo cya kare benshi babaga bari kuba batitura ndi kare twigendere, basangaga henshi usibye aho ngaho umukuru w'igihugu yatoreye ngo batinze kugira ngo batisoma bamurebe, ariko ahandi henshi basanga saa saba nta muntu usigaye bigendere bazindutse batoye imirongo basigaye bakiye, hasigara bagenda bakira umuntu umwe umwe.
Nta muvundo nta kuvundana byabaye, ntabyo wigeze wumva?
Hari nta muvundo kuko abantu benshi cyane bashinzwe kubashyira ku mirongo batonda ku murongo nyine wenda ukaba wawutsindaho, ariko abantu bashaje, abagore batwite, abantu bafite ubumuga bo babatahuzaga, nta kintu umuntu waba uri kugira ngo yabaga yavuga asabaga bakitiraniza nuko mu wenda usize batambutse batitane. Ni nako mu myaka yenda abanyamakuru ko byagenze babajije abantu bari kugira ngo batitse abantu kuba ari mu karantini, tubatambutse baradutambutse nta mireta y'igihugu kwitanu twamaze ku murongo twatambutse turatora, hanyuma turagenda. Rero nta muvundo n'umwe wari uhari, wenda abantu bashobora kuba basimba ku murongo bitewe n'amazina yabo. Hari amazina aba ari maremare cyane, abanyarwanda bakunda kwitwa amazina atangirwa na na ma, aho wasangaga ari maremare, ariko nk'abantu bagira amazina magufiya wasanga umurongo urangiye vuba.
Niko se hari muri rusange ikibazo cyabaye nko ku bantu bafite ubumuga ubu n'ubu, reka tuvuge nk'abafite ubumuga bwo kutabona, bo hari uburyo bwo kubafasha gutora bwari buhari?
Ndabo narindi nta muntu wafite ubumuga bwo kutabona nabonye, ariko abari bafite ubumuga muri rusange yaba ari umuntu kwitagira, yaba ari umuntu ubwo 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 ndetse nabo bashaje baborengeje. Ikibazo ndabonye aje na kubwira guhanga ibiri birakubwira komisiyo y'igihugu y'amatora yigisha abaturage ngo niba mwarasuyeho ngo ari mutuye kubera kubwira, ndabona ko abantu benshi bagenda bashakishiriza hirya no hino akavuga mu cyaro akaza mu mujyi wa Kigali, abo bantu bagize gukoresha ikoranabuhanga nk'uko bahoze mu bivuga bakiyimura. Niba wese yatoreye karongi gusa ko ari mu mujyi wa Kigali baramugira agasikirisha mu gihe n'ubu wiyimura wasabaga n'abantu baje bashakije imigisha, aho niho nagiye mbona ikintu gike natura bagasanga ati nakubona abanyarwanda bakaguzi n'abaturage bakakubona ngo tukubona, nk'abantu babahinzi bahurikije bose bakavuga ati ntabwo twibonye, gusa umwe yari uwo mu wundi mudugudu we bagaragira ati genda mu wundi mudugudu, ariko uwundi wa kure utarigeze yimura ntabwo nasobanukiwe uko byaje kurangira. Rero babashyira ku matwi n'abashinzwe umutekano bagira gushyira ku mugereka utwo tubazo nabonyemo, hanyuma ikibazo ntigeze kwibeshya ngo wenda akaza mu mudugudu ahantu hatoreye umudugudu runaka akiyesha hariho akayitegeka bamubanza kugira kugenda ujye mu mudugudu n'uyu cyangwa se abantu bakina bakwiye
Radijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku matora yo mu Rwanda nyine mbibutse yuko batoye Perezida wa Repubulika n'abadepite icyarimwe n'ubwa mbere byari bibaye turi kuganira n'abanyamakuru bacu aho bari hose muri Kigali niho twahereye mu kanya turajya mu ntara y'Uburengerazuba nagira ngo mbaze Eric mbere yuko tujya Iburengerazuba Eric wowe hari ingorane waba wabonye ku bantu by'umwihariko bagendana ubumuga
kubagendana ubumuga aho nagiye nyura nta ngorane zidasanzwe nabonye abagendana ubumuga nko kubivuga cyangwa abafite ubumuga hari ubumuga bwo kutabona ubumuga bw'izindi ngingo abafite ubumuga bwo kutabona nagiye mbona bagenda bafite umuntu n'ubundi ubaherekeje nk'uko amategeko abiteganya bakinjira mu cyumba bagatora hanyuma rero abafite n'ubundi ubumuga bw'ingingo wenda nk'amaguru nabo babaga bafite ababasindagiza automatikamente
nk'abo bantu babasindagiza bo gutora mbese binjirana nabo baherekeje cyangwa barabareka bakabanza bagatora noneho nabo bakaza gutora nyuma
ku bafite ubumuga iyo hatari impapuro za zindi za ubwo ndavuga bafite ubumuga bwo kutabona iyo hatari impapuro za zindi zabugenewe kuba za zindi bita braille ashobora gukaba akabakumva aho agomba gutora bigenwa ko aba agomba gufashwa n'umwana nibura w'imyaka 12 ariko utegereje kuri ya myaka yo gutora kuko biteganywa ko wenda bashobora kuba yamuhitiramo nuko nakubwira Thomas
Radijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga noneho akantu k'umwihariko Eric akantu k'umwihariko waba wabonye cyangwa waba wumvise muri ayo matora nakahe
akantu k'umwihariko navuga nk'ubu mpagaze hano kuri Kimironko ya kabiri Kimironko mu karere ka Gasabo mbonye harenzeho nk'iminota 30 hari abantu bageraga muri 45 kuko n'ubundi amasaha yo gutora yari saa 9 barengejeho ariko noneho abashinzwe umutekano naboragamo abanyerondo bari bacibuze umuryango abo hanze basakuza mu tureke tuye gutora n'uburenganzira bwacu bari bafite amahane kuko bumvaga ko babavukijwe uburenganzira ariko nyuma y'igihe gitoya babareke baratora niko navuga ku myihariko ahantu hose nagiye Thomas Kamirindi
nuko nuko Eric we Fulgence nawe harakana uko umwihariko waba wabonye aho ngaho muri Camp Kigali
nabonye ni ikibazo nanjye nibaje cyo kuva saa moya ibiro by'itora bifunguye kugeza magingo aya ngaya dutangiye kuvugana hari abantu bagishaka kuza gutora ntekereza ko ari ikintu cy'umwihariko sinzi wenda niba n'ahandi wakibonye ku buryo uvuga uti iyo baza gukurura aya masaha bakavuga bati amatora yo nero bugeze na saa mbiri birashoboka ko abantu bari gukomeza kuza gutora ariyo mpamvu tuvuga tuti niba abantu bahereye mu gitondo saa moya batora bikageza aya masaha bari bakiri gushaka gutora biragaragara wenda ko hari abashobora kuba batatoye bakaba bacikanwe ariko ni ikintu kigaragara nk'umwe ari kuguhera umurongo uhari kuva mu gitondo kandi nta bantu benshi bari bari ariko abantu bakaba bagitora kuva saa moya bagashaka gukomeza gutora na saa 12 urebye ni ikintu cy'umwihariko ku buryo habayeho kongera amasaha abantu bashobora gukomeza bagatora
nuko hanyuma rero sinzi ubwo ngubwo hari ubwo tubivuze bizinjira mu masomo y'amatora buri gihe ikintu cyose kibaye gisiga amasomo ariko nanone ndumva byaterwa nimba abacikanwe ari benshi ndibeshya
birashoboka kirifi hari mu kibara mu kibare rye niba koko abacikanwe ari benshi
yego Eric nawe wari umuvuga buretse Fulgence arangiza
nibyo narimo mvuga kiretse habayeho kureba bakareba ko hari abantu benshi bacikanwe usibye ko nanone wenda biragoye kugira ngo tubigemeze nta bushakashatsi twabikoreye kuko niba saa 10 zigeze hari umuntu ukiza gutora birashoboka ko hari abantu nka batatu wenda cyangwa se nka bane bari basigaye kubera ko bumvaga ko gutora biri buze kurangira bikageza muri ayo masaha aricyo cya kindi babandi batubwiraga mu gitondo birinze cyatumye bazinduka baje gutora kugira ngo bataza kubanza ngo bajye mu bindi bitume basanga gutora bacikanwe ariko inzego zibishinzwe ziramutse zibicunze zigasanga ukabona ko hari abantu benshi basigaye badatoye igihe cyo kongera amasaha cyagakwiye kuba kuko wabonaga hari abantu bagishaka kuza gutora nubwo atari benshi ugeranyije na mu gitondo uko byari bimeze bagitangiye.
Fulgence Hakizuwera, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Thomas Kamere.
Eric, wari urimo uvuga ngo
nari ngiye kukubwira ndetse n'abakurikiye Radio ya Amerika ntibiragoye kumenya ngo hashikanye abanga n'iki ariko iyo wumvise buri mpamvu za buri umwe uko bagendaga bavugira muri ako kavuyo abenshi kuri ubu ngubu nkurikije n'ibyo abashinzwe amatora bagenda basobanura aya masaha y'inyuma habanje cyane nko muri Kigali urabizi ko muri Kigali ntawe yatakoze habanje ba nyirabuja cyangwa bashebuja bo mu bipangu bakaza gutora hanyuma abaje none aha ngaha witegereje ugiye kuyungura wabonaga ko abenshi bari abakozi bo mu rugo bari babuze uwo mwanya ikindi hagiye byagiye bigaragara kuva mu gitondo ko hari abantu bagiye bibura inkonde z'aho bagombaga gutorera cyangwa se kwiyumura bakaba barabirangayemo ariko abo bose aho nagiye nyura nagiye mbona babafasha bagatora nk'uko abizwe rero ubwo babishinzwe n'ayandi masomo bashobora kuzakosora tunafuka n'irindi.
Eric Bagirubusa, nawe ndagushimiye cyane. Ubwo rero nyine mwese turaza gusubira kubumva mu makuru no mu yandi yose akurikira. Eric ndagushimiye.
Ndagushimiye nanjye Thomas Kamirindi.
Asumta, uracyahari?
Cyahari ndakumva.
Nuko nawe rero harakantu wumva wasorezaho mbere yuko nawe tuguha umwanya wo kujya gutegura amakuru hanyuma natwe tukajya mu burengerazuba?
Nta byinshi ndenze ku byo bagenzi banjye bavuze, gusajye wenda nabonye umwihariko w'abantu batora haya akagugunda rindi ntibahite bataha ubundi nkuko Eric yari abivuze Kigali bakumva no kwirukanka no gushakiza wasangaga n'ubundi ahandi umuntu atora agahita yigendera yiruka akajya kwikorera akazi ke ariko hano kagugu abantu batoye banga gutaha banga gutaha kubera amatsiko bari bafite kureba umukuru w'igihugu ndetse n'udukeka hanyuma kandi gato abantu bamwe b'abakozi cyane cyane kandi abakozi bo mu rugo wabonaga aza nyuma y'amasaha bakavuga ati twarangije aho naciye hazaga umwe babiri bakavuga bati amatora yanjye saa cyenda nuko tubiri nabonye aho nabashije kugera.
Asumta Kaboyi, nawe aho ngaho uri Kagugu, ndagushimiye.
Murakoze cyane Tomasa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turavuga rero muri isanga twayihariye amatora yo mu Rwanda bwa mbere mu mateka yabaye icyarimwe ay'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu. Mbibutse yuko abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ari batatu, hari President Paul Kagame urimo nyine urangiza manda akaba rero ashaka indi, ni kandida wa FPR Inkotanyi na kandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije witwa Frank Habineza, n'undi rero wigenga umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Philippe Mpayimana. Nibo rero aho batoreye twari turi muri uyu mwanya ushize. Noneho rero tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu burengerazuba bw'u Rwanda tufiteyo Themistocle Mutijima yakurikiranye uko amatora yagenze mu mirenge ya Kamembe na Gihundwe mu karere ka Rusizi, intara nyine y'uburengerazuba. Hanyuma mu karere ka Rubavu naho ni mu ntara y'uburengerazuba nyine tufiteyo Gloria Tuyishime. Duhere rero kuri Gloria. Gloria,
yego ndakumva Kamirindi.
Wiriwe neza?
Muraho neza, muraho
nyine. Yego, ni uraho rata. Nuko
yego.
Noneho rero aho ngaho muri Rubavu hari abantu batibonye kuri liste z'abatora. Wabonye bangana gute? Ni benshi? Ni wamenye impamvu yabiteye?
Yego, murakoze cyane. Abantu batibonye kuri liste y'itora bari benshi, ni abantu bagaragara ko bari benshi ku masite atandukanye. Nasiye amasite abiri, hari site ya kaminuza ya ILK ishami rya Gisenyi, hari masite y'umubano B. Izo site zombi zari ziriho abaturage batibonye kuri liste y'itora. Ibi byatewe n'uko aho bafatiye amarangamuntu atariho bari baje gutorera, ni ukuvuga ngo utari warafashe irangamuntu nyine yatore ntabwo yabashije gutora kuko yagomba kujyaho yafatiye irangamuntu cyangwa se akihinduza azatorera byari byaratangajwe na minisitiri yashize na komisiyo y'igihugu y'amatora, bavuga bati ni ukubikorera kuri telefoni. Hanyuma ntabwo abantu bose bakoresha amatelefoni, ntabwo mu by'ukuri abantu bose babasha gukoresha amatelefoni ngo babashe kubikora, cyane cyane abakuze cyangwa se abantu batayafite nyine, ari nayo mpamvu bagiye bagaragaza ko batabashije kwizihiza kuri iri teritori. Kandi nyine ntibanatora kuri banatora ku masite bagiye bazindukiraho, ugasanga rero barashagaraye mu bushagararo, bamwe bakagerageza guturishwa n'indorerezi bakababwira ati mutuze turabasanyara icyo ngereka, ariko kandi bamwe banatashye badatoye tuzorise zatinze, bamwe banabirukana rwose bababwira ati mugende ntabwo muhari ntabwo muri hano mugende, ibyo ntabwo nzi ko turi bugende.
Reka tubaze na Temistocle Mutijima muri Rusizi niba nawe icyo kibazo yakibonye. Niko Temi?
Yego ndabumva Thomas.
Wiriwe nanone?
Wiriwe neza.
Hari iki kibazo waba wumvise cyangwa wabonye cy'abantu bibuze ku marise y'abatora?
Iki kibazo cyagaragaye cyane cyane mu kuri site zo mu duce two mu mijyi, cyane ko muri site ya Kamashangi, site ya Groupe Scolaire Gihungwe, aho bita kuri Sembrino, hagaragaraga abantu benshi bigaragara ko batiyimuje mbere kuri ku marise y'itora, ugasanga bigaragaye yuko lise zihari batariho, ariko nyuma haje kuboneka imigereka nabo bahabwa umwanya baratora, kubera ko kugera mu masaa tatu n'igice saa yine gutyo nabo bahise bahabwa umwanya wo gutora, ntabwo ari benshi batashye badatoye ku bw'icyo kibazo, ariko byabonekaga ko hari abantu bamwe bo mu turere twituruye nka za Nyamasheke na za Karongi se bashakira ubuzima muri uyu mujyi wa Kamembe, wasangaga barakomeje kubarundwa mu mirenge baturukamo, mu turere baturukamo, bahagera rero bagera kuri site y'itora babashaka bakababura, bababura bababwira yuko bagomba gutegereza hakaboneka imigereka yo gutoreraho. Bamwe hari abatashye badatoye, ariko benshi kuko imigereka yabonetse mu masaa tatu n'igice ashyira saa yine, abenshi rero baje gutora nta ngorane ibayeho.
Nuko dusubire kwa Gloria. Gloria,
yego.
Rubavu ituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bishize hagiye hagaragara umutekano mukeya uturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu noneho amatora wabonaga afite umutekano umeze gute kubera ibyo bibazo by'umutekano w'igihugu cy'abaturanyi?
Nakoze cyane. Amatora kuri iyi nshuro yagenze neza, nta kibazo cy'umutekano kigeze kigaragara rwose. Abaturage ahubwo bambukaga, ndetse abaturage bo mu karere ka Rubavu babanje kwinjira ngo batore babone kwambuka, cyane cyane nyine abakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero wasangaga babanza kubyuka kare cyane za saa kumi n'ebyiri bari bari kuri site z'itora, n'ubwo amatora yatangiye saa moya zirengaho gatoya, ariko bakabanza kuvuga ati reka dutore hanyuma tujye mu mirimo yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko rwose navuga nti byari amahoro, nta kibazo cy'umutekano cyari gihari, umutekano wari wose, ntabwo wabonaga abantu bafite ubwoba, ntabwo byagize bigaragara.
Uvuze yuko n'umupaka utigeze ufungwa?
Yego rwose ntabwo ugeze ufungwa, ko umupaka wafunguye saa kumi n'ebyiri za mu gitondo wari ufunguye, kuko nyine nta rujya n'uruza rwari ruhari rw'abaturage bava mu Rwanda bajya muri Kongo, keretse bavaga muri Kongo baza mu Rwanda, kubera ko abari mu Rwanda nyine ntabwo bari kugenda badatoye, ntabwo byari kubashobokera. Rero babanzaga bagatora bakajya ku masite yabo hose, wenda bakanabihutishiriza cyane ko imirongo yari itaraba minini, hanyuma bakabona bakambuka. Yego.
Nuko abava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo binjiraga nta ngorane? Binjiraga mu Rwanda
rwose nta ngorane? Yego, murakoze. Binjiraga nta ngorane kubera ko mpaka warufunguye abakozi bari bahari nk'ibisanzwe wabonaga rwose nta gikuba cyacu cyo byari bisanzwe.
Temi, naho ngaho muri Rusizi niko byari bimeze, umupaka warufunguye nta kibazo cyabaye cy'umutekano?
Yego, umupaka warufunguye, abinjiraga bazaga, ariko birumvikana ku Banyarwanda bari basanzwe bazinduka bajya hakurya muri Congo. Uyu munsi urujya n'uruza ntabwo rwari rwinshi nko mu minsi isanzwe, kuko bagombaga kubanza gutora. Abashobora kuba bagiyeyo ni abagiye basoje igikorwa cy'itora, kuko hari abazindutse cyane, kuko mu gitondo kare rwose wabonaga ko ku masite y'itora imirongo yari miremire, abaturage ubona ko bashaka gutora hakiri kare bakigira mu mirimo yari isanzwe. Rero imirimo yo ku mupaka y'urujya n'uruza yakomeje nk'ibisanzwe, ariko birumvikana kubava mu Rwanda bajya hakurya bo ntabwo urujya n'uruza rwari nk'ibisanzwe, kuko abaturage bari bazindukiye mu gikorwa cy'itora.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho turi kuvuga iby'amatora mu ntara y'Uburengerazuba. Gloria, abaturage hari abo mwaganiriye impungenge bakubwiye ku bibazo bibahangayikishije bumva abo babohereje mu Nteko Ishinga Amategeko n'uwo bahise muzaba babera umukuru w'igihugu bifuza iki?
Yego, murakoze cyane. By'umwihariko abaturage batuye ku mipaka nabwani cyangwa se bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka basabaga ko uwo batowe nyine uzatsinda amatora yabafasha kugira ngo hongerwe amasaha ye kuba saa cyenda yo gushinga umupaka yongerwe, kugira ngo ibyo n'ibyo bibashe gushoboka, ubuhahirane bworohe kuko byari bisanzwe na mbere aya masaha atarashyirwaho. Ariko kandi twaganiriye n'abandi baturage basanzwe bo mu karere ka Rubavu, abenshi bagiye bakomeza ku kibazo cy'urubyiruko rwishora mu ndetse zitari nziza kubera ko nta mirimo ihagije ihari. Muri yo bagiye bavuga bati turangiza kwiga ariko kugira ngo uzabone akazi biba ari ikibazo, kandi urwego rwose waba urangije kwigaho biba ari ikibazo. Iyo udafite ndetse nk'umuntu navuga ngo ugufashe ukabona biba bigoye cyane. Bakavuga bati ibyaba byiza ni uko leta yadushyiriyeho amahirwe agiye atandukanye abashisha urubyiruko kugira ngo rubashe gukora, rubashe kubona imirimo igiye itandukanye. Ariko kandi banakomoza ku kintu cyo kuvuga ngo urubyiruko rwishora mu mitwe y'iterabwoba, niko navuga iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko nyine hano mu gihugu nta buzima iyo buhari, nta mirimo iyo ihari, ari nayo mpamvu usanga urubyiruko rwinshi rugenda hanyuma babona bitari gukunda nk'iriya, kubera ko umutekano uwo ari muke bakazagaruka, ariko urumva nabwo biba bigoye. Hanyuma bagasaba umukandida batoye cyangwa se nyine uzatsinda amatora akabafasha kugira ngo icyo kibazo kizakemuke. Ariko kandi bakomoje no ku kibazo cy'amashuri, amashuri ahenze, amashuri saba ngo ahenze cyane. Urugero ni nka gahunda ya Nine Years Basic Education ko nayita, ayo mashuri $1,500 ku gihembwe. Ariko kandi abaturage bakavuga bati ni menshi, nk'umuntu ufite abana batanu biragoye guhita uyabonera rimwe. Bakavuga bati agabanyije byadufashe cyane. Nibyo bibazo ahanini twaganiriye, bakavuga bati ibyo ngibyo nibyo twumva twifuza kwasaba umuntu twatore, kubera ko nibyo bituremereye, wenda abandi bagiye bashyiramo n'ibikorwa remezo, ariko bumva ko ibyo ngibyo by'ukuri ari byo mbese navuga ngo biremereye kurusha ibindi.
Ye Temi, nawe hari ibibazo abaturage baba bakubwiye bibaremereye kurusha ibindi bumva abazatorwa bazabafashamo?
Cyane cyane abo twaganiriye n'ab'urubyiruko, urubyiruko rwiganjemo abari batoye ku nshuro yabo ya mbere, bo bagaragazaga icyizere kuri ibyo bibazo bafite, bavuga yuko bashingiye kuko batoye, nubwo itora ari ibanga ariko bavuga ko bashingiye kuko batoye ibyo bibazo, cyane cyane ijwi ry'urubyiruko rizarushaho kumvikana, na cyane ko muri aka karere ka Rusizi urebye ku rutonde rw'abatora mu 2,325,000 urubyiruko rwihariye hejuru ya 44% kuzamura n'ibice. Urwo rubyiruko rero twaganiriye bagaragaje ibibazo bijyanye n'ubushomeri biriho, kutabona ibyo gukora nyine bifatika, ariko bakagaragaza icyizere bavuga bati dushingiye aho tugeze turabona yuko hari icyizere ko muri iyi myaka itanu igiye kuza hari igishobora gukemuka muri ibyo ngibyo.
Nuko umwanzuro rero akanuka umwihariko nawe waba wabonye cyangwa waba wumvise aho ngaho mu karere ka Rusizi haragahari?
Hello?
Yego ndakumva, narindimo nkubaza. Yego narindimo nkubaza ni baraka n'ukumwe ariko waba wumvise cyangwa waba wiboneye aho ngaho mu karere ka Rusizi.
Urebye byashoboka ko byari no mu gihugu hose, ariko nabonye hari uburyo bwihariye bwo gufasha abantu bafite ubumuga barimo n'abatabona. Wasangaga ko hari inyandiko yabugenewe rwose bafashwa gutora, bikaborohera inyandiko za Braille nabo bagatura. Yabonaga ngo ari uburyo bigaragara ko bagerageje kubafasha nabo ngo bature bifashishe ubwabo.
Temistokre Mutijima aho ngaho i Rusizi ndagushimiye, ubwo nyine nawe uraza kuduha amakuru ku bundi buryo. Mbese uyu munsi Radio Ijwi rya Amerika urebye ibiganiro n'amakuru twabihariye amatora yo mu Rwanda, ndagushimiye.
Murakoze cyane Thomas akagitezi.
Yego twese. Gloria nawe rero twanzura harakantu kumwihariko watubwira waba wumvise cyangwa waba wiboneye mu matora mu karere ka Rubavu. Gloria
asante uretse ko abaturage babonaga babyambariye cyane cyane ku buryo bushoboka, banabaganirizaga bakavuga bati ibi ni ubukwe ntabwo ari bisanzwe, ibi ni ibirori nibyo rwose ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Abadamu bashomanitse, abagabo nabo bambaye amakoti niko navuga, mbese ubona ari ibintu bidasanzwe. Babyambariye bavuze bati reka tujye gutora uwo twifuza ko yatuyobora. Ikindi nabonye ni uko komite y'igihugu y'amatora yavuze ko uwo munsi nta kwamamaza niko navuga, ariko kandi basanga abaturage baraje bambaye imipira iriho abakandida bagiye batandukanye, ugasanga bambaye ibikombe, ugasanga bambaye amasaha, harimo abo bakandida. ariko kandi komite y'igihugu y'amatora yavuze ko ibyo by'ukuri bitemewe ku munsi w'amatora. Nibyo naba nabashije kubona nitegereza nkabona ko ari ibintu ndetse bitari bisanzwe.
Gloria tuyishime mu karere ka Rubavu, nawe ndagushimiye cyane. Akazi keza kandi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twaganiraga rero muri iki kiganiro murisanga ku matora yiriwe ahuje abaturage bo mu Rwanda. Batoye Perezida wa Repubulika, batora n'abadepite, ni ubwa mbere byabereye icyarimwe. Mbibutse yuko ubungubu kubarura amajwi byatangiye kubera ko ibiro by'itora byafunze saa cyenda, ubu rero agiye gushira amasaha abiri. Noneho rero mbibutse ko umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ari Frank Habineza, umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Philippe Mpayimana nyine ni we wigenga, hanyuma ku mwanya wa Perezida wa Repubulika umukandida wa FPR Inkotanyi ni Paul Kagame, ucyuye igihe urangije manda y'imyaka irindwi, ubungubu akaba ashaka indi manda. Mbibutse ko iyi manda yo izaba ari imyaka itanu, kimwe rero n'iy'abadepite. Ni ukuvuga noneho guhera ubungubu amatora ya Perezida wa Repubulika n'amatora y'abadepite azajya abera rimwe. Manda rero ni imyaka itanu, abazatorwa bazakorera Abanyarwanda. Mwese rero banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane iyo muva mukagera. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, Nadia mu buhanga bw'ibyuma, na engineer badufashije, n'abandi banyamakuru bose twari turi kumwe, abari hano i Washington, abari mu Rwanda, mwese murakarama.